نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تمتين لزوجتي والله سبحانه وتعالى أتتوس الزا متسيرة كنو غتشعر مبتون دي بيكسة mwezi ogwo mukaga ennaku z'omwezi ziri 25 mwezi ogwo mukaga mwaka 2023 nabwe kityo mu mbeera efaananako bwetyo kitegeeza nti tusemberedde omwezi omutukuvu ogwa Ramadhani myezi ebiri emijjuvu gye gibulayo okuba nga tutuuka ku mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani nabwe kiti abooluganda ab'ebitiibwa tubakubiriza naddala abaami abatugoberera ku mukutu gwaffe guno ogwa Rahuba Islam Media bana watu okujjukiza bakyala baffe ababeera nga balyamu mu nnaku mu kisiibo kiri ekyayita babeerenga mwana wattu bajjuza bagenda okutuuka mu Ramadhani eri ejja mwana wattu nga bamaliriza oba bajjuza dda embeera efaananako bwetyo tubebaza abatugoberera ku mikutu gyaffe gyonna gyonna ku Facebook, YouTube ne WhatsApp groups zonna zonna banange tubebaza abooluganda ab'ebitiibwa tusaba ow'ekitiibwa Allah abeerenga mwana wattu atumalira. Tubebaza baganda baffe bano aba Rahuba Islam Media na mwana wattu omulamwa gwabwe omukulu gwekwa okubeera nga batwala obusiraamu ku leve endala nabwe kityo tusaba yenna yenna atannabatwegattako abeere nga atweyungako insha Allah. Mu kaseera kano mu studio sirinzeka ndi n'omuwalimu walimu waffe mwana wattu Sheikh waffe Sheikh Abbas Senkuba Sonko nga gwe tuli naye mu studio agenda kubeera tugenda tambula naye nga ayanukula ebibuuzo byaffe ebyabuuziddwa tubeerenga mwana wattu tufuna ansa zaabyo insha Allah. Nja kusaba omuwalimu abeerenga abatoolera ku salaamu abalabi baffe bonna bonna.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wanastainuhu wanastaghfiruhu a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdillah fahuwa almuhtadi ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يبزا الله تبارك وتعالى ثم تندرزا ثم سبح الله سكسا سلك كنب محمد
صلى الله عليه وسلم
أقول الزبا روضة إسلام ميديا لمكتجة في جنة tubabuuza ko nga tubatoolera ku salaamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuhu.
Faddal
nam barakallahu fikum mwalimu waffe yoyo bwe tuli naye mu studio katugende directi mu bibuuzo byaffe shekhe musiraamu abuuza ekibuuzo agamba nti kikirizibwa okukola transplant seeka okujjulula amazzi oba okujja amazzi g'omusajja agazaala ne bagagatta n'ag'omukazi ne bafuna bebi obusiraamu kikirizibwa okukola transplanting?
Enkola efaanana bwetyo eri minal mustajiddat mu bintu ebipya ebibadde tebiriiwo okujjako nga bizuuliddwa ate nga oluusi biyinza okuyambako ku bulwadde abantu bwe babalina ng'oli amaze ebbanga nga tazaala naye nga obuuza lwaki tazaala bamukebedde amagi malamu akola bulungi naye nga takola tazaala. Ati enkola eyo erimu ensonga ssatu. Ensonga esookera ddala okubeera nga transplant gye bakoze omusajja mulala n'omukyala mulala amakulu si bafumbo. Enkola eyo amateeka g'eddiini gaagigaana eri haramu. Lwaki? Wabeerawo ikhtilaatu sulala okutabikatabika gye bayita olulyo enkola ey'okubiri kwe kubeera nti omusajja mufumbo naye omukyala naye nga mufumbo kyala ne babeerako amagi engeri gye bagakuttemu sayidi basobole okubeera ng'amagi ago bagenda galamusa bagateekemu ekiriisa gasobole okubeera tebagazza munnabaana w'omukyala ono enkola nayo ntuufu amateeka g'eddiini gakikkiriza nti osobola okubeera ng'okikozesa kubanga ono omukyala wuwo ate naawe kennyininnyini oli bbaawe baba bakoze amagi awo tewali kutabikatabika era omwana gwe baba bazadde awo ali halaali enkola ey'okusatu kwe kubeera nga omusajja bakwata amagi ge n'ag'omukyala ne babeera nga bagakuliza mu tyubu nga tegakulidde mu nabaana enkola eyo nayo abamu ku bawalimu balaba nti teyina buzibu singa abasawo baffe balaba nti teekose mwana ono singa babeera bagikozesezza n'akula nga teemukose tusobola okugikozesa wallahu ta'ala alamu negibeera nga enkola bbiri ntuufu enkola ey'okusatu siki si ntuufu enkola etali ntuufu kwe kubeera nga abantu bano si bafumbo bombiri enkola entuufu singa babeera bafumbo ne babeera nga bakikoledde ku mukyalo ono bakikoledde ebbali ne bamala ne bakiza mu mukyalo enkola ey'okusatu ey'okubeera nga bombi bafumbo ne bakikolera wabweru ne bamukuliza omwana muki mu tyubu ezo enkola ebbiri zombi ntuufu wallahu ta'ala alamu barakallahu fikum ono agamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
alaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakatu
agamba nti nsaba kunyinyonnyolaku aya eyenkaaga mu surati algafiru
aya enkaaga suratu algafir zeegamba nti waqala rabbukum uduuni astajib lakum waqala rabbukum uduuni
astajib
lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قام الله وامي بقام ادعوني منسبي استجب لكم يقبان كلا أبابنا بيكورون تلزك عبادة يعني يوكون سبا بقين لكو ينجز بومري جهنم داخلون نغا بنيوموف nga bakkakkamu baswavu so nekibeera nga okusaba ibaada allah yali atutegeeza nti okusaba ki
ibaada
era abawalimu baffe bafuqaha bagamba nti kebayita ibaada alibaada tawqifiya kebayita ibaada naqifu min haithuma waqafa alqur'anu wassunna tukoma qur'ani we yatubuulira ku ibaada nessunna zombaka muhammad
sallallahu alaihi wasallam
akati oli bwaleeta enkola yonna ey'okusinza nga yadduwa nga teriiko njigiriza allah gye yatuyigiriza oba sunna amateeka g'eddiini gagitwala negagakikasuka mu kasero eyo tebeera nkola ntuufu kuba allah agamba inna allazina yastakbiruuna an ibaadati yenna neekuluntaliza ku ibaada yange ey'okunsaba agenda kuyingizibwa omuliro nekibeera nga abantu abasaba edduwa mu nsaba etali nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam
gyeyigiriza
enkola eyo ya bulabe tujewale tugiveeko walilmu inda allah
nam barakallahu fikum sheikhe agamba nti nina alusa naye nsiiba ate nemmalako okusiiba kawange kukkirizibwa oba nfuna omusango alina alusa ate asiiba n'amalako
siiba kutuufu nnyo agende mu maaso n'okusiiba kwe paka waaliwulira nti akosebwa olwo ataazuule bukya bw'asobola okukikwasaganya omuntu yenna omulwadde alina ekirwadde kyonna ng'osobola okugenda mu maaso n'okusiiba tukugamba genda mu maaso n'okukola ki n'okusiiba olw'obulungi bw'empeera ekwatagana n'okusiiba yagamba nabbi muhammad
sallallahu alaihi wasallam
man saama yawman fi sabiilillah omuntu asiiba olunaku lumu ng'alusiibidde mu kkubo lyani
yowekitiibwa allah
bacada llahu wajhahu an nnaari allah yeesambye ekyenyi ky'omuliro 70 khalifa emyaka 7 allah ngaakwesambya ki muliro au kama qala
alaihi olunaku lumu
siiba lunaku lumu ng'olusiibye ku lwani
kulwawa kitiibwa allah
lwa allah allah yeesambye omwe ekyenyi ky'omuliro emyaka 7 so obulungi bw'okusiiba bungi allah yabwogera kati gwegenda maso n'okusiba okutuusa bw'onaalaba nti owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akuteereddewo embeera esobola okukugyako ate era ogezeeko naye olw'obukendevu bw'obukkiriza bwaffe osanga omuntu nga yeetafaayo kasita awulira nti nina ki
inalusaazi
khalas taddamu kubeerako nekyakola ki nekyayogera ku nsonga eyo yagenda mu maaso nakulya emmere era bamubuuza banaye ninalusaazi tukyewale wabarakallahu fikum
barakallahu fikum agamba nti eswala za sunna zino bbiri zimbuzaabuza kuzza eriwo eyitibwa salaatu dduha eyitibwa sunrise kwegamba esaliwo mu kiseera ng'enjuba evaayo neyoku saawa nga ttaano ez'okumakya bwenzisaala nganyulwa ntya
shuruku abamu gye bagamba mbu yeya sunrise newabeerawo yesaawa ennya nga abalala gye balowooza ye dduha essala eyo yeemu olw'ensonga neyaki ne dduha olw'obujulizi obwajja nga bulaga ekyo waliwo abazaawula naye zezimu nti ye dduha gye yali ategeeza nabbi waffe Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam otuliye ekigambo nabbi kye yagamba man salla alfajira fi ljamaa omuntu asaali sola yaki
ya fajiri mu jamaa
thumma qaada yadhkuru llah
oluvanyuma naleeta azikaali
naatuula naaleeta obulaali thumma hatta tatlua shamsi okutuusa enjuba weekola ki
weevaayo
thumma salla rakaatain
enjubaasala
rakaa bbiri yagamba nti kaana lahu mithla ajiri hajjatin wa umura afuna empeera nga eyaki eya hijja
akoze hijja ne umura
tamaman nga bijjudde nga bikoze eki
nga bijjudde
abawalimu bangi baalaba nti salaatu dduha naye ngaesaaliwa kukuvaayo kwaki kwanjuba nabwekityo hadisi ena endala zaaga nti salaatu dduha hiina yarumudu lfasiila kyebayita esala eya dduha bw'olaba nga akaŋamiya akato katandise okuwulira omusana wansi era nayo salaatu dduha kitegeeza ki nti salaatu dduha etandika enjuba yakavaayo ekigero kya fumu inda baadi lulama au inda kathirin min ahli lilm balaba nga enjuba oba yakavaayo ekigero kya fumu eyo salaatu dduha weetandikira neekoma ng'enjuba tennaba kukyuka kubeera ng'eva wakati saawa nga mukaaga awo salaatu dduha bagamba nti weekoma so shuruku eba salaatu dduha byebimu wallahu ta'ala alam
seeka barakallahu fikum naye alabika ekimubuzaabuza nti eri asaala salaati al ishiraq byafuna nti abanga akoze eki akoze hijja ne umura ebijjubu ate dduha nti aba asaddaakidde ebiyungu bye kiri kitya sheekhaawo
teri kyo kibuzabuza empeera zonna ze bagenda bateeka ku swala ezo zitegeeza nti ozifuna nga tokendezeddwa naye nga yonna esigala salaatu ki
salaatudduha agamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu
waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakaatuhu
sheekhe omusilaamu asaba kumusomesaako hadiisi eno nabbi salallahu alaihi wasallama yabuuza basahaba mumanyi omwavu lunkupe ayagala gimusomesaako mu luwalabu ne tafsiri yaayo
ayagala matini gaayo
nam
yagamba nabbi waffe Muhammad
salallahu alaihi wasallam
hadiisi ya abi hurayra eri mu kitabu bakiyita sahihu muslim yagamba nti atadiruuna mani lmuflisu qaalu almuflisu fiina man la dirhama lahu wala mataa faqaala inna almuflisa min ummati man yaati yauma alqiyamati bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin wa yaati qad shatama haadha wa qazafa haadha wa akala maala haadha وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذه وهذا فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والحديث رواه مسلم أقام النبي في محمد
صلى الله عليه وسلم
atadiruuna mani lmuflis mumanyi gwe bayita omwavu lunkupi mumanyigo baito mwavu lunkupi qala qalu almuflisu hina basahaba ba mwanuko ne bamugandigo baito mwavu lunkupi man la dirham lahu wala dinar awala mata yo yataina yo rwatanuru na yadda kantu kunna faqala innal muflis min ummati nabinagandigo baita omuntu omwavu lunkupi mbantu bangi mayati yawm alqiyama yagenda okujja kuna kulwachi alqiyama bi salatin nga yakulachi
nga ya sala
wa siyamin
nga yakulachi iba
wa zakatin
wana watu nga yerekereza nawa yo nokuwayo na
kwa yati qad shatama hadha ajenga yavuman
nga yavuma fulani
wa qadhafa hadha nga yatemelero lyo bwenji
Allahu akbar
wa akala mala hadha
nga yazamanya
imali ya
gunzu
wasafa kadama hadha na yayiwa omusayi gw'omuntu obange bigambo byayitirwako okuyiwa omusayi gw'omusiraamu yenna wadaraba hadha obanga inago yakuba wadaraba hadha obanga inago yakola ki
yakuba
boluyi bakibooko awatali nsonga fayuta hadha min hasanatihi wa hadha bakwate ebirungi bye byonna essala ze yasaala okusiba kuyasiba zakaje yawaayo batandika ojjiwa abantu bawooli 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 fa in faniyati webiriggwawo hasanatuhu ebirungi bye qabula an yuqda ma alayhi nga amabanja teganamukolaki
kumuggwako
ukhiza min khatayahum bagenda kukwata mazambi gabali faturihat alayhi bagamukanyugiri obwenzi bwoli babukuwe gatoyendagako salamatasi obuli azamani thumma turiha fi nnasi oluvanyuma mukwate mavumba vumba bamukasuke muki
muliro
sala Allah tabaraka wataala attaase omuliro
amin ya rabbi
faddal
baraka Allahu fikum abatugoberera abalungi ku mikutu gyaffe gimuyunga bantu gimugatta bantu ku YouTube kwetuli Facebook WhatsApp awo bo yagala utwegatako enamba yaffe weri waneno 0704 286 183 mwana watu berango tweyungako oberengo osobola okuberanga ofuna emisomo mwana watu ejikwatagana ku dini yo wekitibwa Allah tubebaza nnyo abatweyunzeeko mwana watu mutufudde abenjawulo Rauda Islam Media taking Islam to the next level insha Allah mumbere fanana kubwetyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
Sheikh Muganda wa Fono ali Jinja Idinda Lugerago amanyage ye Lugerago Salim
barakallahu
avira dalana na wampanda na wampanda abuze kibuzo nti kirizibwa okuyimiriza awe jamaa nga imamu tayimiridde mu mimbali buli lunaku
naam kikirizibwa bulungi nnyo imamu kubeeranga tayimiridde eno n'asaaziza wano la baasa bihi esala ebeera ntuufu nnyo tekiina buzibu wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum muganda waffe Lugerago Salimu kikirizibwa okubeeranga mwana watu muyimirizawo esala y'ejjamaa nga imamu tayimiridde mimbali buli lunaku mbere efaanana ku bwetyo agamba Abdulatifu abuuza okukuba maiti amafuta kikirizibwa
okuba maiti amafuta nga tusuubira nti kiyinza okubeera nga kitaasa maiti eno okwonooneka wa maiti ennaku zino alhamdulillah Allah yatuwa embeera ennyangu wetubeera naddala nga twagala ogitransfaringa okuzijja wano kugitwala ewalala yatuwa embeera nga abantu batuliitinga abafa abo maiti ezo neetabeerako na mbeera yonna kasaba gituliitinga kakati singa waliwo obwetaavu nga tewaliwo kintu kyonna okugyako amafuta tukozesa ago obutavaamu lusulu n'oluyinza kukola ki kunakuwaza bantu bakola ki baliwo tukozesa amafuta tekiyina buzibu bwonna kubanga amafuta go gaba tegakosa wabula gaba gakola ki gayambako naye abasobola okugenda ne bagifitinga ne bagikuba eddagala kyekisinga obuki
obulungi
kyekisinga obulungi wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum
wabula eno tandihi twanguyiriza okuziika baki
abafu
baffe ebyo byonna byonna bivaawo singa twanguyiza mwa muntu afudde kiro lwaki mulinza saawa kumi lwaki mulinza saawa munaana omufuzi genda okuwera saawa nga ssatu nnya nga muziisa omufu wammwe amma ebi nebyokulwisaawo abafu oluusi byebiviirako abantu okubeera nga baleekaana omuntu n'anakuwaza abantu ekivundu ekikola ki ekimuvaamu saba Allah tutaase embeera eyo tuddeyo ku sunna mu bintu ebyanguyirizibwa ennyo ye mufu era omufu aba agamba buli kaseera nti munyanguyirize bwaba mukozi wa birungi kaddimuuni kaddimuuni mukole ki munyanguyirize munnanguyirize naye ng'abantu tebafaayo agenda asanga ebirungi bye yabadde akolerera ku nsi wallahu ta'ala alamu
mbaraka llahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Sheikh onabuuza ku aya ekubiriza okutuukiriza endagaano, aya ekubiriza okubeera nga mwana wattu tutuukiriza endagaano,
aya ekubiriza okubeera nga tutuukiriza endagaano, aya mpikirivu Quran naye muzo entandikwa ya suratu المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وبالعهود أبانج موابكير زم توكير زيكي إندعانو متوكير زيندعانو ومكير زم توفو أينو كتوكير زيندعانو إريشي رغو مونتونتي أينا أبونا فوسي متما بوالا غانا كورشي aya ukana
tu aya ukana kuna
igiriza nabbi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
na ganti ayatul munafiqi thalatha riwaya kama ti ayatul munafiqin arba idha haddatha kadhaba wa yumyalimba wa idha wa'ada akhlafa walagana ni munne aya ukana kuchi kunjagano wa idha utumina khana bumwesiga akumpanya wa idha khasama fajara atibwe mubeerako n'obutakkaanya yayononeka buki bwononeke so twewala okutula endagaano kuba kikolwa kya bulabe nnyo obusiraamu bwakivumirira bwakigaana
nambaraka llahu fikum agamba nti onabuuza ekibuuzo agamba nti okuloota nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bifaananyi eby'enjawulo naye nga tebirabika kuba nti bwe yali afaanana oluusi nga talina kirevu bulungi ekikakasa nti si bwe yali afaanana ate basheekhe batusomesa nti batusomesa sitaani tesobola kumwefaananyiriza ddala yaba ye newankubadde ebifaananyi tebimufaanana oba nedda
yagamba nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu man ra'ani fi lmanami faqad ra'ani yenna ndabanga mu ndooto faqad ra'ani abaalabyani abaalabyani Muhammad fa inna ash-shaytana la yatamassala bi kuba sitaani tesobola kufaana kujira mu kifaananyi kyange nze Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
kitegeeza ki nti nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu amulaba mu kirooto abaalabiye wabula singa omuntu oyo alabye ekifaananyi nga kyawukanako n'ebimu ku ebyo nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu byeyali kiba kitegeeza nti ekirooto kye si kituufu wabula tekitegeeza nti yali sitaani gyalabye naye ekirooto kye
si kituufu
byawukana wakati w'okubeera nga sitaani la yatamassal binnabiyi sala ai sallama n'okuloota endooto etali ki ntuufu ku nnabbi kitegereka
naam
amakulu omuntu omulala yenna asobola okujja nebamuyita nnabbi oba nebamufaananya nga bw'olaba yesu abantu bajja ne bafunayo ekisajjasajjaawo ne bakiyitaani nabbi naye nga si shaitaani nkitegedde nibamuzanyamu gye bamukoze eki nibamuzanyiima kiba kitegeeza nti yesu la oli ayinza okumulaba ng'olaba ekifaananyi kya muntu mulala naye abantu ne balowooza nti ye nabbi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
ate nga si shaitaani wabula muntu waabuki wabulijjo naye embeera eriwo gy'olabiddemu ekirooto ogenda okugira bwoti ng'abambaga nti alabika ye nabbi alabika yani ye nabbi naye nga tajjidde mu kifaananyi kya nabbi kituufu tekitegeeza nti oyo ye nabbi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
nabbi Muhammad olina kumulabira mu sifa ze ziyalingamu ekisookera ddala yali musajja era nsuubira ekibuuzo ekyo mwekiri yali musajja nga wakitema si muwanvu nnyo ate nga simuki
simumpi
nnyo yali musajja nga bwasunguwala omutegeera ekifeesi y'emyuka eva mu bweru buno olwa bulijjo nebera nga ahmarra ng'emyuse ekirala yali nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu nga katuliha ng'ekirevu kye kiki kingi kinene ekirala nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu kaana la yaakulu sadaka yali talya saddaaka wa kaana yaqbalu lhadiya yali akkiriza okulya ki
ebirabo
alaihi salatu wassalaamu wekitibwa nabbafe alaihi salatu wasalam
sallallahu alaihi wasalam
yalinga bimulabwako ennyo yali musajja nga yatabassam nga mwenya nga la yadhaku dhahkatan illa ahyana sikyangu kumusanga nga asise olusisika luli olw'okubwatuka okujjako olw'olumu lwe yasikanga n'erinnyo lye eddego nerikola ki nerirabwa nsonga zaali ntono yali musajja nga zukarami musajja wa kisa era nga musajja nga wa kitiibwa bw'atambula bwati olaba ekitiibwa ekikola ki kitambula ng'ayakaayakana nabbi waffe alaihi salatu wassalam nga basahaba baalaba ng'akira omwezi alaihi salatu wassalam so ezo ezimu ku sifa bw'oba ozirabye oba olabye nabbi waffe muhammad
sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum akoze ka continuation wanino seka era n'agamba nti bw'aba siiye ebirooto ebimu efaananyiriza biva ku ki
kiba kirooto nga si kituufu
na barakallahu fikum amuganda waffe ndowooza ensonga eyo gitegedde bulungi nnyo
naye tekitegeeza nti yo shaitaani
naam barakallahu fikum sheikh kantwala omukisa guno okwebaza abazadde abatuleetedde abaana ku mukono Islamic Institute ne Alhuda Junior School enamuyenje mwana watu ne Talbia Islamic National and Primary School weyogerere wali eri Wellspring abaana ddala mu butuufu tubebaza abazadde mwenna mwenna wabula tubakubiriza abazadde kyateera n'okubanga wetwatuta obuvunaanyizibwa ne tubakomyawo teera twala obuvunaanyizibwa tusasule school fees mu budde mwana watu abaana basobole okubeera nga basoma kubanga tetukyalina biseera nabwekityo mu mbeera efaanana ku bwetyo ate era tubakubiriza abasiraamu muzeeyo abaana ku masomero kubanga essaawa ttaano abasiraamu okubeera nga tukola ki tugenda ku next level mu mbeera efaanana ku bwetyo twebaza baganda baffe abarawuba Islam media abavuddeyo okubeera nga mwana wattu basitula obusiraamu okubutwala ku next level ayagala twegattako twegattireko tusange ku mikutu gyaffe Facebook YouTube yaffe WhatsApp number WhatsApp groups yaffe mwana watu obeerenga ofuna emisomo egisinga okubeera egy'ebbeeyi mwana watu egiyigiriza obusiraamu tubeebaza nnyo baganda baffe abarawuba Islam media ne pano yonna yonna ababeera eyo ku kamera baganda baffe Balukumani Bashafiki bonna bonna bannange tubeebaza embeera efaanana ku bwetyo nga tweyongera mu maaso n'ebibuuzo byaffe sheikh omusiraamu abuuza nti nsaba oyongere okulambulula ndowooza ekibuuzo kino tubadde tukyanukudde naye naam barakallahu fikum muganda waffe ow'ekibuuzo eyabuuza nti ayongere okulambulula engeri omubaka bwe yali afaanana ekibuuzo kyaffe namba mwenda ekyo ky'oba otwala okubeera nga wuliriza bulungi nnyo kyetegereze bulungi nnyo mwana wattu ojja kufuna ansa y'ekibuuzo kino kyewabadde obuuza mu mbeera efaanana ku bwekyo agamba nti seka onabuuza nti omusirikale bwankwata ne mmuwa ssente mu bulaketi kintu kidogo ndowooza akantu ako nanta nfune omusango
ekituufu kiri nti tekyetaagisizza kukwata nguzi oba rishwa kugikwata giwa muntu wabula abantu ba wano bamanyirira nti olina okumuwaayo ki kiraga sisitimu enfu era kiraga tuyinza obutava mu azaabu muntu okubeera nga bamanyirira kubeera nga babawa rishwa wabula waliwo embeera etuuka nga ya ifirar ya ku buwazi akumalira obudde olina byogenda okugasa ng'omalirizo olina okubeerako nekyokoze eki naye leka kukyanguyira olw'ebikolimo bya Allah tabaraka wa taala ebyakola ki ebyajja ku nsonga eyo nga Allah nabbi agamba
sallallahu alaihi wasallam
la'ana llahu arrashi walmurtashi nabbi yakolimira omuli w'enguzi n'oyo agikoze eki
ajiwa
n'oyo agiwaayo so tugyewale sallallahu tutaasi
naam barakallahu fikum sheikh y'embeera gyetuwangaliramu gyetutambuliramu tugikoze tutya okubeera nga tugivaamu
nti okusooka kwa byonna omuntu yeewala okukikola nkaana ti amma lbalwa newankubadde nga ammati lbalwa kyabuna abantu bangi naye twe tugezeeko okukyeggyamu ngaomusirikale bw'aba nga akukutte gezaako tteekawo bigambo ngadi munange ensonyiwa nkwatidde mu zambi omaliza kulaba nga embeera ekoze eki ekaayi nga terikyakukola yaiza ayagala sente omuwe sente akole ki okeo naye nga tokyesiimidde wallahu taala alam
Na mbaraka Allahu fikum. Sheikh Abu Zono ekibuzo nti okwekwata mu ngalo kimalako wuzu. Era nakola ka continuation awo nti okwejjamu ebinunguko oluvannyuma lw'eswala kituufu.
Okwekwata mu ngalo oli okukwata munne mu ngalo tekimalako wuzu. Bal waliwo hadithi nga yajja nga ntuufu nga nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam agamba nti izaltaka almuslimani abasiraamu babiri singa bakolaki
basisinkana
fatasafaha ne bakwatako muki
mu ngalo
bagenda okwabulira ekifo ekyo nga Allah amazambi gaabwe agabakoze ki
agabasonyiye
agabasonyiye kitegeeza ki nti ye sunna naye okukwata mu ngalo kwa miteeko ebiri omuteeko ogusooka musafahatu arrijaali birrijaali wannisa binnisa omusajja okukwata mu ngalo musajja munne n'omukyalo okukwata omusajjakyala munne mu ngalo fahaza jaiz ekyo kikkirizibwa inda jumuhuli lulama eri aba walimu baffe ki bonna ogwokubiri musafahatu arrijaalu binnisa omusajja okubeera ng'akutte mu ngalo ng'akwata mu mukyalo kyawulwamu emiteeko ebiri musafahatu arrijaalu binisaai al ajanib okwata mu ngalo abasajja nga bakwata abakyala abatali baabwe abatabazira kubawasa nga mulamuwe n'abasigadde mu bakyala abalala ab'ebbali amateeka g'eddiini gakifuula haramu oli takkirizibwa kikola ki
kukikola
kukwata mu bakyala ba ajanibi nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallam ne wabeerawo okukwata mu ngalo okwokubiri ku nsonga eyo ku bakyala abasajja nga bakwata abakyala mu ngalo musafahatu arrijaalu binnisaai ghayru al ajanibi ba aqaribi abatali ba ajanibi ab'enganda batandikira ku mukazi we ekyo kikkirizibwa nnyo ne tuzzaako maama we kikkirizibwa nnyo singaawe kikkirizibwa nnyo maama omuto kikkirizibwa nnyo n'abasigadde mu b'enganda sunna ne Qur'an yagenda bikola ki bikoonako kitegeereka kitegeeza nti tubeere nga abo tubakwata mu ngalo tewali buzibu kubeera nga tubakwatamu amma bali amateeka g'eddiini tegabakkiriza wallahu ta'ala alam kati abuzizza ekyokubiri ku kyo n'agamba nti kibadde kukola ki
agambye nti okwejjamu ebinunguko oluvannyuma lw'eswala kituufu okukola bino
abamu ku bawali mbalaba nga kiri makuruhu kikola ki
kitamwa
olw'obujulizi obwajja ku nsonga eyo tujja kubuyita mu mulundi ogunajja inshaallahu
taala inshaallah seeka alabika abadde ategeezamu waliwo kimu okuyisiŋŋaanyaokujjamu
ebinuuko byebinuuko
aŋŋamba okwekwata mu ngalo kuno tumaze kitwala n'okulaga oti
kimalako ewuzi kyategeeza kyemmanyi okwekwata mu ngalo okujjako nga kifurezinze bujja kukimubuuza inshaallah
barakallahu fikum sheikh abuuza nti kutuba etandika n'abantu bameka
kutuba bwe tuwera abantu basatu ab'ejjama etandika era egenda mu maaso bulungi waliwo abamu kubalowooza nti tulina kumala kuweza abantu 40 abanga balowooza nti tulina kubeera n'abantu 12 naye kullu hazihi la dalilun alaiha abo wali bamala okubyekebejja obulungi tebiriiko buki
bujulizi
butuufu so bwe tuweza abantu wange ab'ejjama basatu nfenga khutuba yaffe ekola ki etandika wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum sheikh tulina baganda baffe nga bali live sharifa nakasujja ali live on facebook tukwebaza muganda mwanyinaffe sharifa nakasujja kiwewa ashrafa dini naye ali live ku facebook embeera efaanana ku bwaito era mwanyinaffe abuuza ekibuuzo nti singa aba asobezza omuntu n'amwetondera naye n'agaana okumusonyiwa allah omusango agumusonyiwa ye oyo amwetondedde amusobezza
adde era amugamba amusonyiwe bwagaana adde eri allah tabaraka wataala ajja kumusonyiwa insha allah wabula ateekewo obukodyo bwonna obulaga nti ono besootinga naye nga tebannaba kutuuka mu maaso gaani nga tebannaba kutuuka mu maaso ga allah tabaraka wataala so besootinde ku duniya nga tebannaba kutuuka mu maaso ga allah olw'ebigambo ebyajja nti man kaana indi mavulama faliyaati waliyaktasu minni qabula an yaktasa minni
ayawmal qiyama yinayina kiyansobya ajje ampuririke gwanga nga sinaba kutuuka maaso gani
gawaki Allah.
So muntu baali esotinze nga ku dunia nga tebanatuuka maaso gani ga Allah tabaraka wa ta'ala. So dayo otekawo nembeerera ganti omwekubyeko nnyo, so si kubeerawo nga teweeguyiza ono oba tonsonyiwalekayo waliwo ababyogiriri kasa Allah wange anansonyiwa. Nedda teekawo embeera kuba gwe omusobya, gwe omusobya nga wateekawo embeera okubeera ng'omusobya omunakuwaze. Teekawo embeera yonna eraga etuusa omusajja okulaba nti naye musajja mutuufu, yeekubye mutima, naye okujja n'ettakabbuluzo si kituufu. Sooka ogendeyo akabanga gaji nsonyiwa muganda wange, ddayo ogwokubiri ngaji nsonyiwa, bw'atakusonyiwa abeera mubi. Waki innama yarhamu llahu min ibadihi arrahama, Allah asonyiwa oba asaasira mu baddu be abaki abasaasira. Kati naawe saasira nga bwekyajja mu hadithi irhamu man fil ardi, musaasira ebiri kuki
kunsi,
yarhamukum rrahman, ajja kubasaasirani
wekitiibwa Allah
man fissamaa, oyo ali luddawa ali waggulu. Wallahu ta'ala alam.
Muganda waffe Kiweewa Ashrafa Din ali live ku Facebook. Muganda waffe barakallahu fikum, kwayo obudde bwo n'ebiseera okubeera nga mwana wattu obeera ng'otugoberera ku Facebook, ku mukutu gwaffe YouTube n'emikutu emirala gyonna gyonna gimugatta bantu abuuza nti ddala basahaba baali basalafu.
Basahaba ye basalafu asooka inda jamahiri lulama eryabo walimu baffe bonna omusalafu yasooka ye nabbi Muhammadi ne
basalafu.
Era nabbi yagamba Fatima naamuga nti ni'ma salafu ana lak hadithin fanvi manyikiddwa mu sahihi lbukhari nga nabbi anaatera okufa Fatima bwagenda nabbi naamukuba akaama naasirika naakaaba naamukuba akaama akokubiri Fatima naakomawo ng'aseka. Aisha amuga nti mbulirako nabbi byabadde akugamba, bwe yavuga nti mbulirako nabbi byabadde akugamba naamuga nti sisobola kuwasa kyama kya nabbi nga tannaba kufa. Nabbi yamala okufa naamubuuza naamwanukula mubigambo bye yamugamba nti ni'ma salafu ana laki, yamuga nti gw'ogenda okubeera mu bantu abasooka okunsinkana Fatima. Kyava amugamba nti ni'ma salafu ana laki, ndi musalafu mulungi gy'oli Fatima gy'oli. Ekibeeranga nabbi musalafu asooka, abookubiri be bassahaba kibaita salafu mu lulimi kitegeeza kullu man jaa qablaka, buli yenna yajja nga tonnakola ki tunnajja. Newabeerawo istilaha mu mateeka ga sharia hum sadiru hadhihi l umma, be bantu abatandika umma eno min nabiyiha wassahaba, okuviira ddala ku nabbi ne bassahaba waman saara ala nahjihim oba wattabiina bebattabiina waman saara ala nahjihim, na buli yenna atambulira mu buufu obwo ila qiyami saa, okutuusa wetunayingira woki nayingira wetunayingira kunaku lw'enkomerero yusamma salafiya, tumuyita muki musalafu. Akati obusalafu bwa miteeka ebiri tuyinawo assalafu ssaalih wa aswau ssalafi, tuyina abasalafu ababi n'abasalafu abaki abalungi. Kibaita salafu ssaalih kitegeezaamu abaali ku nkola entuufu okuviira ddala ku nabbi bassahaba n'abali mu buufu bwabwe paka Allah wanaatuuka kukiyama, babaita salafu ssaalih. Amma aswau ssalafi, abasalafu ababi kullu man khalafa almanhaja ssahih, buli yenna yavanga ku nkola ki entuufu ila qiyami ssaa, okutuusa lwetugenda okusinkanani Allah tabaraka wataala, yusamma aswau ssalafi, basalafu baki babi. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fikum. Sheikh omusiraamu abuuza nti singa omuntu afa naye ng'afiiridde wala nga Kenya nga bamuziika Rwanda nga bajja mmutuusaayo mu nnaku nga bbiri, kikkirizibwa okumunaaza emirundi ebiri eri gy'afiiridde ne gye banaamuziika?
Okunaaza omuntu emirundi egisukka mu gumu kikkirizibwa naye nga waliwo ensonga. Singa embeera eba eriwo etugamba kumunaaza mulundi gusukka mu gumu tumunaaza, so watabeerawo mbeera tewaliwo nsonga lwaki tumukola ki tumunaaza mirundi egisukka mu gumu. Ekyokubiri, tukubiriza abantu obutatambuza maiti, si nkola yaffe ya buki
ya busiraamu.
Tuwafiira nga waliwo abasiraamu nga ayina waafiiridde, tumukwate omuntu oyo tumuziike awali basiraamu banne, era tusabe Allah tabaraka wataala amusaasire. Edduwa zijja kuba zimutuukako, emirimu gye zijja mutaasa insha Allahu ta'ala وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير
بارك الله فيكم مبتوفو abantu abasinga obungi balowooza nti abantu be baziika mu makbore ezifaanana ku bwe zityo makabir mwana wattu baba bankuseeri baba baavu baba tebalinaako baabwe mmere efaanana ku bwe tyo abasiambalange
entegeera eyo nnema kubanga baba tebalumbidde gye baba kubaddadda nga ne nabbi waali alaihi salaatu wassalaamu asiraamu nga balina webaziikibwa nti baziikiddwa wano nga tete batunuulidde famiry wabula abasiraamu b'e madiina nti balina ekijja kyabwe wali ng'ekyalo abasiraamu b'e makka balina ekijja kyabwe so si nti tuziika mu famiry famiry ya gundi famiry ya gundi la enkola ya jahiliya si yaffe kirimu ebirungi bingi bwabanga omusiraamu atandise okuba tooki n'akyetegereza wallahu ta'ala alam so okutegeera mbu okuziika omuntu kulimbo kitegeeza ey'obusiraamu kitegeeza kubeeramu nkuseere entegeera ki nema
mu mbeera efaananaku bwetyo sebo sheekha ate kiri economic friendly mwana wattu mu butawestinga resources ez'ensi abantu abalala webandibadde bakozesa mu mirimu emirala mu gyenkulaakulana ate ng'osanga nti wano waliwo kijja kya gundi kya famire gundi wano waliwo kijja kya famire gundi so nabwe ekyo tetukubiriza gavumenti wetuba tukola ekintu kino tetukikola mu bubi oba nti abantu bankuseere tebalinaako baabwe wabula kigasa n'eggwanga okutwaliza awamu mu mbeera efaananaku bwekyo so mu mbeera esinga okubeera ennungi baganda baffe tuziika abantu mulimbo nga mwana wattu sirwakuba nti bankuseere agamba nti sheekhe nina gwe mmanja naye twakola endagaano yaweddeko naye yali yansingira poloti ye kati yaŋŋambye waliwo gy'agenda okuntwala bampe sente ndekeyo endagaano ye nkola ntya kuba nsuubira bagenda kumuwa sente zaaliba ate nga nange hakki yange njagala
okusooka kwa byonna asooka agenda yeetegereze ze bagenda okumuwa bagenda muwa riba ebeera riba funa engeri gy'osobola okutaasaamu muganda wo kuba kiba kitegeeza alemereddwa oyinza omugamba nkuwaddeyo akaseera yayongera okunoonya ki sente waati owekitiibwa allah tabaraka wataala yatulaga nti omuntu aggulawo omulyango gw'okulya riba abaguddewo omulyango gw'okulwana ne allah n'omubaka we oyagala kuleka muganda wo agenda alwane ne allah n'omubaka we so funa engeri gy'osobola okutaasaamu muno oba omuwaayo kadde muweyo akadde allah aga nti ya ayuha allazina amanu yagamba nti abange mu abakkiriza ti la taakulu riba adaafa mudaafa temugezangaku okulya riba oyo nga mugenda mweyongezaamu ayenda yagamba nti fa in lam tafaalu bwemuba temukikoze ekyo fa azanu biharubin min allahi wa rasulih mulangirire olutalo kwani
allah n'omubaka we
tusaba abantu abasobola okuyamba ku bannaffe obutalya riba mukikole kubanga kyabulabe era kyakabenje gye tuli saba allah kitutaasa
sheekhe mu butuufu ku nsonga eyo tujja kusaba otutungireyo omusomo tujja njasaba bakama banga barauba islam media sheekhe otutungireyo omusomo mwana watta ogututegeeza riba nabuki omuntu w'ayinza okumwewala kubanga ensonga ya riba abantu balina ebibuuzo biyitirivu nnyo ebikwatagana ku riba nabwe kityo mu mbeera efaananaku bwekyo baganda baffe tugenda kwongera okubeera nga twetegereza ensonga efaananaku bwekyo kusobola okubeera nga tutaasa baganda baffe okubeera nga bagwa muzambiri okubeera nga balwanagana n'owekitiibwa allah agamba nti yasaalidde mu masijidi emu nga bakereyesezza okwaziina bwe bayaziinye ne batuuka ku kigambo ekigamba nti hayya ala lfalah oluvannyuma lw'ekigambo ekyo mwana wattu yazizzaako kad qamat salaati kad qamat sala ng'ate kwabadde kwaziina netutakima swala oluvannyuma lw'okwo okwabadde nga okwaziina ye kweyalowoozeza nti kwabadde nga kwaziina ate mwana wattu weyatuuse ku kigambo ekigamba nti hayya ala lfala oluvannyuma yazizzaako ekigambo kad qamati sala era ne batakima swala kiri kiki ekyo
akusooka kwa byonna okwaziina kwa miteeko mingi olwenjaziina ya tardid ey'omuntu okubeera nga yaziina oba akima eswala nga naye agikimanga akolaki
ayaziina
ate bayinza okuba kye baakozeseza ate baawafatuwa bawalimu baffe nti ku kyalo bwe baziina nga baziinye mulina emizikiti mingi naye nga baziina okwaziina okwo okwa kyalo ekyo ekikimu kubamalira kiyinza okuba emizikiti mingi naye nga bano baakere bo mu kukima essolaati ne bakozesa sisitimu ey'okwaziina ebeka emeka
n'ebiri
ebiri kunkomerero bo ne bakima essola yo n'alowooza nti babadde bakola ki baziina so genda weetegereze enjaziina z'omubaka Muhammad yayigiriza wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum sheikh ky'obadde otegeezaamu nti senga okwa omuzikiti ogumu guba gwamaze edda okukola okwaziina nga kati mu kibuga emizikiti gyaffe miyitirivu osanga kwako edi eno kuliko emizikiti kuliko ne wano
fatuwa yajja ng'eraga nti nno abalala
abakulembedde mu kwaziina
abalala babaagadde bakima bukimu
bakima bukimu barakallahu fikum sheikh abuuza ekibuuzo nti okuwuliriza ennyimba mu earphones zange kiramulwa kitya sheikh
ziri mu earphone ziri mu outside earphone music yasigala aliki
haram
alharam Allah yamugana mu Qur'an nabbi Muhammad yamugana
sallallahu alayhi wa sallam
Qur'an Allah gantu minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillah abantu waliwo abateekawo omuziki ogwo babuze nagwo abantu okubajja ku kkubo lyani
abdullahi
bunu masudi yavunula ayo naga nti innahu la agan innahu la agan myuziki yennyini allah bwe yali akola ki bwe yali ategeeza mu sunna nabbi yaga nti layakunanna aqwam waliwo abantu abagenda okubeerawo yastahilluna alhira nga bino babifuula halaali naye nga biriki haramu mu byo alhira obwenzi wa alhamuri n'omwenge walhariri n'engoye zaliiri walmaazifi n'omuziki abantu bagenda kugufuula halaali nga allah yagufuula ki
haram
so tugwewale tuguveeko barakallahu fikum
barakallahu fikum sheikh waliwo nno ku nsonga eyo yennyini nyini waliwo abasoma aya ndowooza eri mu surati shuara naye mwana wattu waliwo awo weetuuka neegamba nti illa alladhina amanu okujjako abo abakkiriza kati oli ayinza okubuulizaawo nti kati wano allah yali ategeeza baani kubanga aya yajja eyogera ku baki
byawukana tulina kye bayita ashiri wal ugniya au al agan tulina kye bayita ebitontome ne kye bayita ugniya ennyimba zino enaddaliza omuziki ebitontome amateeka g'eddiini tegakugaana kubikutontoma kasita byoba otontomamu tebiri mu fawahish nga tebiriimu buseegu omuntu asobola okukola ki kutontoma naye allah yagamba nti washuarau yattabiuhum alghaawun abatontomi ababagoberera babeera babuyabuya babeera basirusiru abatalina magezi allah najjamu abakkiriza bali abakkiriza allah tabaraka wataala naga nti illa allazina amanu kujjako abakola ki abakkiriza allah tabaraka wataala ne bakola emirimu emirungi ne bakola nga allah bwe yakinyonyola tugamba tutya nti mu mbeera efaanana bwetyo ebitontome byo allah yatuta ama kye bayita oluyimba nga lusengeke luliko alaatu musiqiya ekyo allah yakigaana kujjako ebivuga bya mulundi ogwo allah bwe yatukkiriza mataali naye ebitali ttaalila tugezaako okubeera nga olikozesa tusaba allah tutaase wallahu taala
barakallahu fikum sheikha ebyettaali nga lirimu alaatu musikiya alhamdulillah era nalyo tutambule nalyo oba
linebulibeera mu musikiya la tulina kubeera nga tukuba ttaali kyebayita ttaali nadalinesominga ttaali
nga muntu yennyini
yalikuba oba lyebali codinze nga naye ttaali nalyo siki si ya muziki
barakallahu fikum
tali wallahu
ta'ala sheikh okuba n'emikwano egitali misiraamu kiri kitya
mikwano egitali misiraamu wekitiibwa allah yatugaana yagamba allah mu qur'ani la yattakhidhi almu'minuna alkafirina auliya omukkiriza tafuulanga omukaafu nga emikwano we min duni almu'minin ng'abasiraamu webali waman yafaalu dhalik akola ekyo falaisa min allahi fi shaiin ewa allah talinaayo ki kantu konna illa an tattaqu minhum tuqa omukaafu okujjako ng'omukwanye ng'oyina kyogenda kumutya nti amusajja ayinza okuntuusaako bulabe buliwa buno so omukaafu tetukkirizibwa kumufuula ki mukwano gwaffe wali ilmu inda Allah ama mbine vya bulijjo tukkirizibwa mukumuwayo kantu neibawo okumukolerayo bya birungi n'okumusenda senda okuyingira eddiini haza la basa bihi n'okumufuula mukwano gwe ogw'omunda la Allah yagaana ama ku kino ekyokubiri Allah yagaana nti la yanahakum llahu ani llazina lam yuqatilukum fi ddiini Allah tabaziyizangako kubeera kugamba kubeera n'abakaafu kukolagana n'abakaafu mu ngeri eza bulijjo aba batabalwanyisa ku ddiini yammwe walam yukhrijukum min diyarikum nibatabafulumya mu mayumba gammwe antabarruhum okubayisa obulungi mu nkolagana eya bulijjo watuqsitu ilayhim n'okubeeranga mulongoosa gye bali inna allaha yuhibbu lmuqsitin Allah tabaraka wataala ayagala nnyo abalongoosa Allah naga nti innama yanahakum llah tuli mu nkolagana eza bulijjo so si mukwano guli ogw'omunda ogw'ekimemete ogwo mukikwano gw'ekimemete tuguwa musiraamu omukkiriza yekka wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum abalabi baffe abalungi ku mukutu gwaffe guno omuganzi rawda islam media tubebaza bannange akaseera kemwerekereza baganda bange ab'ekibuga lwamata bannange tubebaza amiri w'ekibuga district wa kibuga district bannange tukwebaza okubeera ng'otugoberera baganda baffe bonna bonna bali mu bitundu eby'enjawulo abali mu Greater Masaka abali mu Greater Busoga region abali mu Greater Tolo region and whatever all we are very happy okubeera nga mwana wattu mutugoberera ku mikutu gyaffe nga muwaayo obudde abali embalala bannange mwebalire ddala abali mu Northern region bannange mwenna tulabira ddala nga mutufudde abantu ab'enjawulo mutufudde ddala mu butuufu ekyo naffe kye twali tetusuubira kubeera nga tutuukako rawda islam media kati olwaleero atagiriika ati gwasigadde emabega bannange weeyunge ku mukutu oyagala okweyungako ogenda ku Facebook ku mikutu gyaffe gyonna Facebook YouTube WhatsApp group and whatever ne namba zaffe zonna zonna ziri 07 04 26 18 13 beera nga mwana watu okweyungako gwempeereza ey'ekimemete empeereza ey'ebbeeyi mwana watu ate nga mwana watu ekulaakulanya so nabwekityo baganda baffe bonna bonna bannange abali mu bapanolisiti ba Rawda Islam Media bannange mu musinga okubeera ab'ebbeeyi tusaba oweekitiibwa Allah abeerenga nammwe abawaamu ekisinga okubeera ekirungi n'abatugoberera mwenna mwana watu mutufudde abantu ab'enjawulo mutufudde eky'ebbeeyi mu nsi muno Sheikh agamba nti nno bw'oba ogenze mu periodi kiki ky'otakkirizibwa kukola
biwerako omuntu by'atakkirizibwa kukola ng'agenze mu periodi ekisookera ddala tasaala
agenze mu periodi tasaala
tasiiba
agenze mu periodi tasiiba
teyeegatta na musajja
mwana wattu ng'ogenze mu periodi tokkirizibwa kwegatta na bbaawo
tewetoolola kukola tawaafu e Makka
tewetoolola kukola tawaafu kyetuyita tawaafu okwetoolola Kaaba ng'oli mu mikolo egya hijja
ebigambo ebyo abawalimu babyogerako nga kuliko obujulizi kisookera ddala ekyessala nabbi yagamba
sallallahu alaihi wasallam araaitu
mithlakunna naqisaatu alaqli wa diini sirabangako bafaanana nammwe oba mithlahunna bafaanana n'abakyala nga amagezi gaabwe bambi makendevu n'eddiini yaabwe ki
nkendevu
ne bamugamba nti wama nukusaanu diinuhunna obukendevu bw'eddiini yaabwe buva ku ki yaga nti araaita tolaba idha hidna webagenda muki mu nsonga la yusallu la yusallina wala yahidna wala yasumna tebasaala n'okusiiba tebakola ki
tebasiiba
n'agamba nti ekyo kitegeeza obukendeevu bwaki obukandeevu bw'eddiini yaabwe naga nti ate obukendeevu bw'amagezi kitegeeza nabbi yagamba
sallallahu alaihi wasallam shahada
y'omusajja omu Allah yateekawo abakyala bameka babiri fain lam yakuna rajulaini farajulun wamuraatani mimman tardawna min ashuhada batabeera basajja babiri farajulun muleeteeyo omusajja omu wamuraatani n'abakyala bameka
babiri
ekibeeranga shahada y'omusajja omu Allah yateekawo abakyala bameka
babiri
nabbi yaga nti zaalika nukusaanu akiluhunna ekyo kiraga nti obwongo bwabwe Allah yalabanga bulikooko obuki
obukendeevu
so
omukyala kyetubadde twagala mahallu shahid nti webaba bagenze mu nsonga tebasaalira tebasiiba kala alaihi salatu wasalam. Ama ekyokwetoloola Kaaba, Aisha bwe yajja nga bagenze mikolo gya hijja yali ali awo ku Kaaba, nabbi agenda okumulaba ng'ajja Kaaba. Aisha namugati maalaki obadde ki ana fisti ogenze mu nsonga? Fa asharat bi ra'siha, naalaza n'omutwe gwe Aisha ti enam kiyengenze mu nsonga. Nabbi namugamba alaihi salatu wassalam, if'ali kulla shay, kola buli kintu kyonna illa tawaf, buli kimu kikola okujjako okwetoloola ki Kaaba. Wazalika anna tawaf bimathabati salah, kibaita tawaf eri mu kifo kyaki kya salah. Ekirala kyetukonyeeko kyokugenda mu nsonga z'obufumbo, yagamba ekitiibwa Allah tabaraka wataala ng'ayogera mu Qur'an ekitiibwa, wayasalunaka anil mahid, bakubuuza ku bakyala bagenze mu ki nsonga, n'agamba Allah kul huwa adha, abakyala abo bagenze mu nsonga, obwo okugenda mu nsonga omusaayi ogubavaamu bubeera bukyafu. Fa'tazilu nisa, mwewala abakyala bwe babe bagenze mu ki mu nsonga, fi lmahid wala taqrabuhunna, temugeza okubasemberera hatta yatuhurun, okutuusa nga
bakubi.
Faidha tatahharuna, bwe bamala okutukula, fa'tuuhunna min haithu amarakum llah, mugende gye bali nga Allah bwe yabakola ki. Inna allaha yuhibu tawabina wa yuhibu mutatahirin, Allah yagala abantu abeetukuza era ayagala abantu abaki abantu abeenenya. Saba Allah tabaraka wataala ataasa embeera eyo. Waliwo ebintu ebirala nga mukhtalafu fiihi, nga byayawukanaamu baaba walimu, ng'okusoma Qur'an omuntu agenze mu nsonga, naye ekigambo ekyasembayo teri kigaana mukyala agenze mu nsonga kusoma ki
Qur'an.
Era mu byayawukanwamu mulimu ng'omukyala okuyingira mu masijidi ng'ali mu nsonga, byasembayo bigambo biraga nti omukyala teri kimugaana kuyingira mu ki masijidi. So ebintu ebyo mukhtalafu fiihi, byayawukanwamu, naye tewaliwo obujulizi bwankukunala bulaga ekyo okukwata ku Qur'an, okubeera nga omukyala ayingira mu masijidi ate nga waliwo obujulizi obulaga ekyo, obujulizi obulaga ebyo. Ekiri nabbi kyagamba nti if'ali kulla shay, kola buli kimu, amakulu ne Qur'an soma, n'omuzikiti gendamu, wani we yali bwali muzikiti illa tawaf. Nabbi yatuma Aisha mu masijidi, yamugamba nti inni haid, nze ndi mu nsonga. Aisha yamuddamu ki? Nabbi yamuddamu ki? Yamugamba nti inna haidatak laysat biyadik, haid yo teri mu mikono gyo. Kiba kitegeeza nti okuyingira mu masijidi tekirina buzibu eri omukyala agenze mu nsonga, n'ebigambo byaba walimu ebirala bingi, naye abamu kuba walimu bo balaba banywerera ku mukyala obutagenda mu masijidi ng'ali mu nsonga, mukyala obutagenda obutakwatako Qur'an tokwatako, naye ng'ekituufu akkirizibwa ogikwatako, nabwe kityo akkirizibwa ogenda mu muzikiti. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fikum. Sheikh tugenze mu butuufu mwannyinaffe waliwo yabuuza ekibuuzo kino, naye nkakasa nti nno tulabika twakozeemu. Kigamba nti singa mbeera mpuliriza oluyimba nga luwaana Allah oba nabbi, nakyo kiri haramu?
Kasita lubeera nga luliko biri ebikyamu, alaatu musikiya, ne lubeera nga lwogera Allah Allah, ate kuba walimu nga Sheikh Ibn Uthaymeen yalaba nti yafuna emisango eki
ebiri.
Musango ogusookera ddala kwe kuddira Allah n'amuteeka ebintu akdhaari, ebintu ebitamu, ebintu ebyennyalwa ng'omuziki kyennyalwa mu ddiini, neggwe n'oddira Allah ng'omuteeka mu byennyalwa, kyabulabe? Kati yalaba nti ofuna empeera y'ekyo n'ofuna n'empeera yaki y'okuwuliriza ki omuntu eyakikola, n'ayimba oluyimba ng'alutaddemu omuziki ate n'awaana Allah, kyaba akoze ekyokuwaana kirungi naye akitadde mu akdhaari, mu bintu ebyennyalwa, awaana Allah n'omuziki ogwennyalwa mu ddiini, kyabulabe? Saba Allah akitutaase fina.
Barakallahu fikum. Sheikh, mbadde nsaba tumalirize n'ekibuuzo kino insha Allah. Sheikh, okusoma Qur'ani mu swala nisigiriranisa amakulu mulaka esooka n'ensoma ikhlasi baada surat al-fatiha n'ensomerako ikhlasi, mulaka eyookubiri n'ensoma aya ezisatu ezisembayo mu surat al-baqara, seeka kyo kiramulwa kitya?
Kijaiz. Nabbi kennyini sallallahu alaihi wasallam yatulaga obutuufu bwakyo,
yake nyine
yakora
na faalihi buyasala nga salatu bajita tahiyatu almasjid
rak'atayn
rak'ayn soka yasoma nga suratu alfatiha kuraka isoka na sumera ko kul huwallahu ahad ate ku raka yoku binyasoma alfatiha na sumera ko kul ya ayyuhal kafirun kakati tewali wonsonga etugana chikola nga nabbi ya chikola ikhlasu yiliye na muzisembayo kafiruna atoyitawe sura namba nga tunajituka ko ikhlasu kiba kitegeeza ti yali agaanisa na bwe kityo nabbi we yali nga wali ku salatu makamu Ibrahim era yakolanga bwatyo ng'asoma ikhlasu ku raka esooka ne ku kafiruna ku raka ekola ki isembayo eyo ye sunna era bw'oba okikoze la baasa bihi bwe babuuza maama waffe Aisha okusoma ensoma efaanana bwetu yagamba nti kullun kitabullah kyonna kitabo kyani kya Allah Allah yatugamba faqra'u ma tayassara minhu buli omu asome kimwanguyidde buli omu asome kikole ki
ekimwanguyidde
n'okubanga ekinyanguyidde mu raka esooka eno suratu nnaasi ekinyanguyidde mu raka eyokubiri suratu lbaqara kati buzibu ki obuŋŋaano soma nga Allah yatugamba yekennyini faqra'u ma tayassara minhu buli omu asome ekikoze eki
ekimwanguyidde
wabula bw'obanga oliranisizza n'ova eri ngodde eno teri kubuusabuusa huwa al afdal kyekisinga obuki obulungi wallahu ta'ala a'lam.
Naam, abalabi baffe abalungi abarauda Islam media tubagamba nti mu butuufu ffe tusinga mu kintu kino rauda Islam media ffe tusinga mu kintu kino bana wattu tusabawo ekitiibwa Allah atukuumiraawo we tugendedde embeera efaanana ku bwetyo tukakasiza ddala nti tulina baganda baffe abali mu diaspora abali mu America abali mu UK abali mu Saudi Arabia Dubai batugoberera bannange muli babbeeyi nnyo saba owekitiibwa Allah nammwe abafuluku naffe atufuulu okubeera abebbeeyi mu mbeera efaanana ku bwetyo twebaza baganda baffe ababadde ku pano mwana wattu abadde mu kamera muganda waffe
Lukumani
muganda waffe Lukumani waali okubeera nga mwana wattu abatuusaako ebintu bino eno ababaddeko nebivaayo smart ndowooza mulaba nti kamera kyekyo mu mbeera efaanana ku bwetyo so Rauda Islam Media is unbeatable media platform please come and join us at Rauda Islam Media beranga mwana watu otusubscribinga oberenga otulaba mwana watu okubeeranga tugoberera programu eno eyokuddamu eyokwanukula ebibuuzo n'emisomo gyaffe emirala Rauda Islam Media mu bimu byekola mwana watu kwe kubeeranga ejja n'okukavalinga dalasa zizino ezaffe ezibeera mu masijidi mwana watu tubeebaza baganda baffe okuvaayo okubeera nga basitula obusiraamu okubutwala ku next level tusaba owekitiibwa Allah abeere nga abatukuumira baganda baffe abasinga obulungi abasinga mu kintu ekyo insha Allah mu butuufu twebaza bonna bonna ababeerawo okubeera nga baanukula ebibuuzo mwalimu waffe Sheikh Abbas Ssenkuba Sonko ow'omutala gwe bannange tumwebaza nabwe kityo twongere okubategeeza abazadde abakyali eyo nga tonnabakuleeta mwana ku mukono Islamic Institute gwasubwa kubanga mwana wattu wali eri obusiraamu obwannamaddala ate nedduniya tetugirese tetugirese abaana baleeta zi first grade mu luzungu ate abaana baleeta zi first grade mu theology mwana wattu obanga tonnabako enrolling for please endeavor there to enroll on us join us at Mukono Islamic Institute the only and the number one school in Uganda insha Allah and Al-Huda Islamic Al-Huda junior school Namuyenje please enroll on that school at least okubeera nga mwana watu otwalayo mwana wo ateekebwe mu ndere entuufu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba ti kullu mauludi yuladu ala alfitra kakati agenda okukuuma obubumbu obwo mwana watu ye Alhuda junior school awamu nekyo ne Talbia Islamiki Nasalan primary school bweyogerere mwana watu tubeere nga tutwalayo abaana baffe Sheikh ebiseera ebisinga budde bwe butusalako mbadde nsaba mu butuufu mu butaagaane osiibula abalabi baffe
atuufu sitera kuwanvuya nnyo naye tubeebaza
na
inshallah byonna byetwogeddeko Allah abeere nga atufuula ebyo era tubeere nga tubinywererako subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum assalam.